www.kwachadivine.com. Cuff beat.
Made it.
T-T-T-Talent. Ndinkati, ndachipesa chokongola. Jinkas, jodikari dwelo cotton pattern. Ndimati, panopoka sindi joka. Kumati, wachikondi tieko pattern. Mesa chikondi kodi, ndizo mweti kumpana. Sizi kukusa enande banji wandi nyoza chonji. Mesa chikondi kodi, ndiza iwe ndine. Ndenanga banju kuti ndi maguchi. Tita manyazi, oh no. Manju kundi chishoti, dinala kwa kukala shoti. Yekuma inda ndeka, ukujida manyazi ndi nda shoti. Manju kundi chishoti, sina sanke kukala shoti. Basa zonse zimene ukufuna Susan DC ya baby maybe ni mad ngati tafika mpaka panopa tikumvana singa wape soma damage mesa chikondi kodi kodi izomwe tikumvana sizi kukusa enande banji waninyoza chonji mesa chikondi kodi Ndizaiwe ndine Ndenanga banju kuti ndi makuchi Tita manyazi, oh no Banju kundi chishoti Kinala kwa kukala shoti Kepuma inda ndeka Ukujida manyazi ndina shoti Banju kundi chishoti Sina sake kukala shoti Kulu kwa azizaho shoti Kumanyo zedwa ndi shoti But in the shorty, Zitai.
Download on www.kwachadivine.com.